Mamba kinsi dia meho pray pray pray. Riziki kinsi bia hypo tay tay tay. Nacho shata dia kito KKK. Unesha kujari bia tu I say say say. Mamba kinsi dia meho pray. Riziki kinsi bia hypo tay. Nacho shata dia kito K. Unesha kujari bia tu I say. Chaka zote nkichimba sitoki te te te. Najua sagode na linda poti nko bie bie bie. Napata noti na chimba pochi si che ze. Chizi boti na bimba kopili Zingwa once ni okay, twice ni go go way. Kama cash is play, once na fuck fuck nay. Ish kila siku kando last day. Ipo siku chakwa sawa kwanza pass J. Pambana na ziki pesa ina say. Woki sema hailipi yule ina mpay. Nataji noti star ntokeleze. Nanswe bigile kwa spot kan tosheleze. Mamba kinzi dia miho pray pray pray. Riziki kinzi bia haipo tay tay tay. Unacho shada dia kito KKK. Uneshia kujaribia tuwe say say say. Mamba kinzi dia miho pray. Riziki kinzi bia haipo tay. Unacho shada dia kito K. Unashia kujaribia tuwe say. Mapiga visu sigiri nyingi no not check care. Skoni issue hauna la msingi uchakwe ze care. Hauna la msingi wala la check care. Hauna la msingi labda la best don't bear. Naendekeza fikisu domana we dele. Penda penda mabifu wewe kupende say. Najitenga stack tu karibu wala stack to gang. Stack tu kwaribu kakwama utaki nso yeah. Kiona bana kijana mchana ele po yeah, yeah. Na wakika kwa gizo tomba ni gang. Hey, Riziki utuwa maulana na sope de she. Natege mewa na mama miso hey baby. Kutupia na lawa masipendele. Kutupia na laana hatu jombei. Tunapigia na maspana one everyday. Tunakatana katana hatu tembei hey, hey, hey. Mamba kinzi dia meho pray pray pray. Riziki kinzi bia hypo te te te. Unajo shata dia kito ke ke ke. Uneshia kujari bia tuwe se se se. Mamba kinzi dia meho pray. Riziki kinzi bia hypo te. Unajo shata dia kito ke. Uneshia kujari bia tuwe se.